Yeah, what's up, motherfuckers? Let me talk to you one time.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Wanataka mini sidish, mini sivai. Yule mchizi cho wachaneni nae. Hata angekuwa mlango msipishane nae.
Tunalo baya, wacha kushanga. Na tuna haya nae umanga.
Big Kings wana BCC, wana DCC, wana jingora.
Nisange kuwa mkenya, ninge kuwa pidi wake. Na kange kuwa gedo, ninge mtoka sandu zake.
Kali kali ni kali, wanulizu chali ni nani. Basi swali ni kali na mindo.
It's DJ Carlos.
Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu.
Sina for them a run, when them see them they're done. Them a try to check the top spot, but all of them a can't.
Tafita ngori daba sunda kwa kuta. Naka pele kamdogo, naka jaba alute.
Tangaza, tangaza, yuta, tangaza, tangaza, mam.
Mali safi ya mechange. Nisha kwa champions, na mewacha kuwa siri.
The champion boy.
Mina ma champions tuna pop ma champagne adi. Mama ploti ya na call ma sanse aki. Dani ni ma gunshot za bunde nani.
Stop this shit!
Hold on, DJ. Bring me from the first song.
You know who it is. Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy. The champion boy.
Quizzy, hata ukikam na sansesi shkiki. Na daily niko biz na mabig fish wa jiji. Mache kusaini wa dikalama ziandiki. Maweng kibao, kuzibeba ni tizi. Na kaka nisa empty, hakuna kasisi. Batae niko rienya, madrinks na mayens. Balae niko tingo na niki blinky ten. Saisi ko right, itabidi ni my left. Chupori vanye ziko brade ni kazi meweza. Imeweza na kakienda basi enda.
Carlos.
Kitu safi and a chain chain. Mali safi and a chain chain. Kitu safi and a chain chain. Mali safi and a chain chain. Mina ma champions tuna pop ma champagne adi. Mama ploti ya na call ma sanse aki. Dani ni ma gunshot za bunde nani. Squeezy tumekafunga tukatupa ki. Ndiyo mana mi udunga kamsumari. Na kitu imebaki ni kumea tukitambi. Jundani ya walenje ni na kambi ya ganji. Na squeezy sinarende ni na gang ya wafuas. Imeweza imeweza na kienda basi enda na. Imeweza imeweza na. Ukibebwa basi bebwa na. Yo. Kitu safi and a chain chain. Mali safi and a chain chain. Kitu safi and a chain chain.
DJ Carlos in the mix.
Mali safi and a chain chain.
Kani kosho do modo. Ai nyonya. Bianga kanga banga. Ai nyonya. Jiti kisting jing big di. Ai nyonya.
Mali safi and a chain chain. Mali safi and a chain chain.
Penda joma duya na maflivwa jnyongi. Mina tasti ya makali na magura.
Stop this shit.
Penda joma duya na maflivwa jnyongi. Mina tasti ya makali na magura.
The champion boy.
Penda joma duya na
maflivwa
jnyongi.
Mali safi and a chain chain. Mali safi and a chain chain.
Penda joma duya na maflivwa jnyongi. Mina tasti ya makali na magura za bobo. Na wachanganya kilami na kashenki dogo. Shanti bobo, shanti mtamu koko. Chest bobo, rasde kitam kilolo. Weni pate makene na nikichomo adikonyo. Na roga nimebonda storytelling. Johnny after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta. Ningori na waroga nikidandi ya chopa. Manukato timaspodi na wapiki ya topa. Check it, naficha ngori daba sunda kwa kucha. Na kapeleka mdogo na kajaba alute.
Kani kosho do modo. Ai nyonya. Dianga kanga mbanga. Ai nyonya. Jiti kisting jing big di. Ai nyonya. Nyonya nyonya nyonya. Ai nyonya.
Ting ting zamba bis missing. Jing jing sisi watcha sin hora. Big Kings wanna BCC. Wanna DCC. Wanna jingora.
siezi miss feasting, G strings clink clink titi nyonya, ring ring ana tease tease tease, ni wadina nataka kaboma, steam steam bombo kisi steam, madurusu kingusu tunachoma, wasichumi sibusu mina nyonya, paka pongi kama sikai na homa.
Kani go shodo modo, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya, jiti kisting jing big G, ai nyonya, 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 ai nyonya. Namnyunyuzia maji, kakunji, kaminyunji, nyonyo tiki, stick iko steady. Miamo abuju, buju, nimsom nampea majuju. Alua tam nambeba juju, mini donkey Rafael tuju.
Nyonya kabla niteleze, stimulate kaende kaende. Kucheze katambe, mizuka zipande, niko ready jo, lazima ilambwe. Juni linyonya ya mami, na before ilinyonywa na daddy. Nimso nitanyonya nani, vunulu, vunulu.
Kani go shodo modo, ai nyonya, bianga kanga mbanga, ai nyonya, jiti kisting jing big G, ai nyonya, 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 ai nyonya.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Nyonya, nyonya, nyonya.
Nasikipeinama, nakikitainama. Kwaza msupa kaza kunyi aputainama. Nasakatainama, sikatainama. Leo kamari mcheza rungu aputa. Nasikipeinama, nakikitainama. Kwaza msupa kaza kunyi. Nasikipeinama, nakikitainama. Nasikipeinama, nakikitainama. Kwaza msupa. Nasikipeinama, nakikitainama. Kwaza msupa kaza kunyi aputainama. Nasakatainama, sikatainama. Loka mari mcheza rungu aputaita na goma. Na kukembea kwa kiti, choma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya. Kani kubwa na iguliki, koma. Na kukembea kwa kiti, choma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya. Kani kubwa na iguliki.
Kichungu
niko madawa.
Na minataka
DJ Carlos on the mix.
Nyoka ya shaba.
Kadibe ni lazima na imada. Marathon ni lazima atangada. Sere mala so na ipiga randa. Si meni kaza na ikula kwa veranda.
Nipe head game ni jome make mind. Funga mlango si kamu on time. Number 7 figure 8 kula 9. Leo ni lazima utakamara 9.
Chunga nyoka sana inatisha. Kuche na cha stripes tattoo Adidas. Hakuna dawa, hakuna kupona. Tukujua kitanda, hakuna kusonga. Shikilia povle mzea nataka. Sauti nasikia tu ni ya baka. Piga kelele jirani wasikie. Nyoka ni ya shabe vinyambie.
Nasikipe inyama, nakikita inyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama. Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Na kukembea kwa kiti, choma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, bonya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Na kukembea kwa kiti, choma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, bonya. Kani kubwa na ikuliki.
Kichungu
niko madawa.
Na minataka.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz.
Go my dog.
It's DJ Carlos.
Nami nataka.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz.
Nyanji kamene. Kamni kukisi kisi kameme.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Tuna step na tea na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja booster. Kisabe gonga. Gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi pongi, nyonyi kambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha, tukiwashe kikichatisha. Uguza tuwezi ivisha, mebisha unanimaliza. Washarungu lonchizishe, napenda umbu nda kufurisha. Mezi isa endopimishe, kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Bazu big man bazu, bazu big man bazu, bazu big man bazu, big bang 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 bang.
Mekata makale, naongeza na bale, kanina maganje, juni
tuna distance dunda, tukacheza tuna di ya utoboa. Kame futa koro ni umocho, kame tunga polo budango. Pota toka ndongo kumdondo,
the champion boy. Tango
kuka jongo. Mekata makale, naongeza na bale, kanina maganje, juni
kianga feanda tumanga alafu magizani jua na kumanga msupa wakiwanga tikia mepepanga si kidimanga wezi kipanganga baru ikiwaka pandisia digaga fo kuchipanga ntake kwa dimanga mapenzi ni laya wa area ni malaya, mapenzi ni laya wa area ni malaya.
DJ Carlos in the mix.
What you agit around this people and all? Girl, this is it taken up. What you agit around this people and all? Girl, this is it taken up. What you agit around this people and all? Girl, this is it taken up. What you agit around this people and all? Girl, this is it taken up. Choche, chakua sin tukifika na ni kwote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kwote, kote kwote. Jina bigi wa utamua kote kwote. Kote kwote, kote kwote. Chafua sin tukifika kote kwote. Kote kwote, kote kwote. Jina bigi wa utamua kote kwote. Kote kwote, kote kwote. Chafua sin tukifika kote kwote.
Simu wache ni waroke hadi shoke. Kuweni wapole na mchoboke. Mini master roots zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jumpstart kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine, hand down. Quarter to nine, man down. Bow down, ni show nani ana land town. Kutoka downtown, baby.
What you agit around this, big one dolly. Girl, this is it, take another choche. Chafua sin, tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafua sin, tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote.
pote kwote, pote kwote. Chafua sintu kifika pote kwote.
Kani noti na die ni yokote. Kani noti si die mini sote. Kukafunga misi fikishi fote. Ukija switcha nipote best choche.
Nina dema na die die kwa ndai. Iko nini tunovai vai. Mangwai na nakutu nyege full full. Walai operesa kujafua. Iko nini my guy.
Si die duka haba si die wakukinda. Na die duka moja kazuri ntakalinda. No wanda niko bukla vismart na wawinda. Na bado tutalanta kimswad mina imba. Waliona na omoka wakaanza kukachuki. Jura piga tu maluku lakini sipigi suti. Nataka dem yako maere na kula pusi. Alafu badeng na kapangia harusi.
Wati ajira undis pigwa ndole. Kiali sizi teka na kwa choche. Chafua sindu kifika na nikuote. Toka east west north hadi south. Kote kote, kote kote. Tina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sindu kifika kote kote. Kote kote, kote kote. Tina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sindu kifika kote kote.
DJ Carlos in the mix.
Kila mtu twende match. Aji match. Kila mtu twende match. Aji match. Acha tease alert. Alert. Acha tease alert. Alert.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo.
Kristo, Kristo, Lejo Maria, shika, picho, Jenny Maria, assalamu alaikum, ni petu waria, kwani walibora, ni keno mario, ati kicho, picho, niko na kizia, pisho, kisho, ya kujazilia, mwaga, maji, ya kunyinizia, niko shaka, bangi, ya kupaliliwa, ati, oi, chorea, oi, kani magoe, Kristo ni romtaka, ati romtaka, kani kadonye ni romtaka, ati romtaka, kani kaponye ni romtaka, ati romtaka, kila mtu tende match, ati match, kila mtu tende match, ati match, ati tease alert, alert, ati tease alert, alert.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo.
Gota na right, left iko kwa nunu, pige bangwai, chukisha na karudu, odi angwai, nengele na paka mulu, abanya sai, wakambo mwita mulungu, cheki, sasa ni wakati, wakujikuna kuna. Kila mtu ajikune kwenye unawashwa cheki. Kuna mgongo, kuna magoti. Ebu kuna kuna. Kuna mgongo, kuna magoti. Ebu kuna kuna.
Kani jaba na dai kushikisha kashamba. Alafu zikishika, shika kitanda. Plamba na shada ni dimanga. Cheki wanja peshe kutoka jana. Mashashola zimerie mganga. Kuwa kaka nitaka unadaga. Utafia tuka omena ni daga. Bobo shata utajua ni banga. Niko nadikwa rangi zote ni machwa. Amigiza kamoto ashikwe na kita. Omera otisko ni wena ni daga. Bobo shata utajua ni banga. Niko nadikwa rangi zote ni machwa. Amigiza kamoto ashikwe na kita. Omera otisko ni wena ni daga. Ameganda kame koma kusa.
Narapa nataka pangale wa shengine. Mbili mbili naona tumadiu diu. Narapa nataka pangale wa shengine.
DJ Carlos in the mix.
Kizungu zungu, madiu diu. Nasikia tu kizungu zungu. Diu diu, kizungu zungu, madiu diu. Banga shanks tu kizungu zungu. Diu diu.
Muhe, 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 muhe. The deeper I go, the louder manduru kusikika. Ingangule divo cheti. Ingangule, ingangule. Misha bojongo upesi upesi. Na paduki ni nyima itakuwa ni kesi. Na akidiu diu na kapiga machobo kama Messi. Na atajua ni keja ni mboa ya.
Diu diu, kizungu zungu, madiu diu. Nasikia tu kizungu zungu. Diu diu,
nataka fako za kidiva. I'm so local, sina tavisa. Niko so formal, nona tukisa. Acha tuje tupoa bila drama. Izo maneno bano najifanya. Hata vile unakohoa unanchanganya. Ama ni majojo ndo sija mwaga. Acha kiki kizungu miki mama. Kamu kwe bibi ni kwe your only man. Eshi man metemeza saisi mechoka man. Neza kweka main bano wache kuwa fan.
Kizungu zungu, but you deal. Nasikia tu kizungu zungu. Deal deal. Kizungu zungu, but you deal. Bonga shanks tu kizungu zungu. Deal deal. Kizungu zungu, but you deal. Nasikia tu kizungu zungu. Deal deal. Kizungu zungu, but you deal. Bonga shanks tu
kizungu. DJ Carlos in the mix.
Pandemic, pandemic. Pidi wangu anaslenge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa metukaribisha na mboka. Mapantre wanaona ngombe kuku. Mademi ringanya na kadudu. Night runner size wezi toka pudhu. Mturo kwa ngatamu, itati usiku. Na materorist, anawata kubomu. Pasta ngana, anawata kukonu. Jima njigi, Kenya ni zalon. Alejandro, Vandemo Bon.
Boom, pandemic. Koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pandemic. Oh, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Tako juju ka breaks za Honda. Tako black black ka shits za Konda. Na tuko mavela ka chogi wa mocha. Waganga si wagenge ni nabogi ya macha. Tako juju ka jack ya tractor. Kunyifanye wet ka sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor. Manzika ni chep na mchweko. Ala kazim, ala kazam. Abracadabra zing za lazu. Nil kwa wazim, pedi wa Saddam. Makaka brasa kanita bazu. Oh, pandemic. Koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic.
Yes, kidole sambusa. Nima bambu bwazi na bambuka. Nima bambu bwazi na bambuka. Nokilia machozi panguza. Nokilia machozi panguza.
Adichoko chrada gane.
Nada kamata, sister kata. Chuna chuna fudhi kutumia nelkata. Nada kamata, sister kata. Makedani tukisikina.
DJ Carlos in the mix.
Ameanyap kijijini. Wakumi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. D-Kingpin toka sauti. Kuna nisha damu mabatini. Magalde mwako jumi chini. Maboyde mwako chini inta kwa karing. Ari nima ring ding.
Mdara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na usitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisho na kupiga koto ama.
Yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ama yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa.
Chura chura anataka tukupigwa veshwa. Pura pura kipa anadai tu Vanessa. Pura pura anapiga tu bila chesa. Sura sura ananajone memteka. Na kokota kibongi. Inachota andibodi. Cheki vile kana soka inasungi. Mina teka tu andinjoki.
Nyap 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 wo. Tandika 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 ki nyap 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 wo. Tandika 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 ki nyap nyap. Nani yalo, nani yalo, landan yalo. Nani yalo, landan yalo. Nani yalo, landan yalo. Nani yalo.
Namjara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na uchitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisho na kupiga koto.
Boy please.
Kwa mashale, ando za kalunu. Dance kwa bana tenye seku kasunu. Pia usilete ngezi poko toka mulu. Hele zima mata mshika kwa mfunyu. Nyongi nyongi penga kazi ya kidongi. Na da dogi dogi akibaka itambogi. Super odi odi ebu fungu wa kikonji. Super sini river whisky watie kichoki. Lena kani chichi na mshiki ya kipoti. Ukitoki ikorada ya kiwochi. Kierere kama supu ya malengi. Kuna vle bajo anaeza kosa nyege.
First of all nimelana kibenga.
Leo mtaro ndo agenda. Nini mcheki pale tawame jibeba. Chunga hiyo mtaro waa itakumeza. Kila day anajileta. Anashinda konguna na chali ukotika. Ukwivi na x-ray washatua. Leta malini jichome tukifua.
Nikuchimba mtaro. Nikuchimba mtaro. Nikuchimba mtaro. Apige nduru kwa mata hadi kwao. Nikuchimba mtaro. Nikuchimba mtaro. Nikuchimba mtaro. Apige nduru kwa mata hadi kwao.
Tangu matako nasikia unasakwa. Hii ngoma ikidrop watamaka. Hii ni genje, hii ni mboya, hii ni foya. Nilipatch buda boss. Sijali mini retu, sijali mini fake. Kuchai Johnny Mess. Nime mada, nime colors, nime tena hii beat. Nime tena hii beat.
Jilubenga na ita transformer. Julimba alafu ikakuwa chuma. Na already ya kuwete ni chura. Toka umoso na ipiga bila huruma. Mtaro bigi lakini ye ni kijiti. Ali hata cut ndia akuja pewe miti. Tangu matako bado chifa na nisaka. Na kani pets mi ucheza tunapaka.
Nikuchimba mtaro. Nikuchimba mtaro. Nikuchimba mtaro. Apige nduru kwa mata hadi kwao. Nikuchimba mtaro. Nikuchimba mtaro. Nikuchimba mtaro. Apige nduru kwa mata hadi kwao.
Seti ribe, lipua duta. Lima na bunduki. Seti ribe, lipua duta. Lima na bunduki.
Pom 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 pom. Yeah. Oyo boys anapenda pom pom. Yeah. Chom chom chom. Chom chom chom. First date anataka kunitum. Anasema nanitaka so soon. Ananipenda venye mtoyu penda cartoon. Nimemtambua squeeze mina mwita tycoon. Alianza kula vitu tangu akiwa class 2. Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon. Mpaka za babu, acha ni come true. Acha ni kaya juu ni kupe vitu feel good. Heshimu ina meza msumari. So tulia urelax usijali. Nachunga usimwage uhai. Nataka ufeel nika unazirai. Kabla ufike saka kangwai. Ukisha rudi mtawe jidai. Pongi na mwai, taro hudai.
Seti ribe, lipua duta. Lima na bunduki. Seti ribe, lipua duta. Lima na bunduki. Bakora bado ni magical. Imenyonga dice, imeenda shule. Ka empress ina dizon. Kafupi kebamba no chuma ifike mwisho. Ai, ni ile idha ya kuchotana. Kunyonyana na kunyanduana. Nukiseki na kubafua. Nanga so good itabidi tumenya kuwa kurarua. Yani hakana kene. Denya kae kubindu kalange senje. Kama njire baluja vetalu chembe. Denya kae kubindu shiko mwashene. Nanga so good punyeto nitaida. Ma standby na wapeleka machoma. Umwana nyambiranga pumzi mubaika. Fu. Seti ribe, lipua duta. Lima na bunduki. Seti ribe, lipua duta. Lima na bunduki.
DJ Carlos.
Tema mafta kutekwa kakao angirudi somba. Jwaja tete mabasi sivuti toja. Na kishiba kiuzazi ataitisha maganji. Sijali juyani kondule uchoma. Na makuna zimamanga. Tafukuda hizi kutu hazimamanga. Bogi bado ni ya magazla mastona. Marachet na bibi material la pantaka. Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwaya lafu my guy. Wacha wasi ya build jona bye. After ni makuki na kia keki kwa ndani, meza na ukipleki jokesi badani. After ni makuki na keki kwa ndani, meza na ukipleki jokesi badani.
Come sleep over, niko na shashamane. Alafu tumangane, baby hadi ngware. Come sleep over, nina mizinga nane. Na baby usibleki, juleo kutu ninare. Nikikuteki na tashu na nyonji. Leta pongi ni chese piki ponki. Kani for me
yako ya makombi jo DK hop kid wako wapi jo meza meza ako blow tu wangade eh cheza na mic mos mos usinyongwe eh juniteta kata veta moto clap pasi wet kabahari ya Mombasani jumpi na mi Benz pewa kitu kali alafu oro aro hazipatikani awo amejibeba kanda ya ketepa na morning glory asubuhi itawe weza
DJ Carlos in the mix.
Ulifutwa jo, unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro Unacheza na wasupa kumbe wanataka do Na story za mangu na kwa bazenga siyo form Kazi ni kazi, yani kazi jo ni job Manzi ni manzi lakini wengine ni pon Dati ni dati na kwa game in the dawn My fans kipao ni mewashika kama ndom Na jina ni Delo, only one kwa game King of gang, pia jo ni name Niki skid wana sing, kisha wananza kublem Only one Delo, alo
Iba, chogi doba shishi ya kiri
Entertainment DJ Carlos, the champion boy. Higher Limit Entertainment DJ Academy. Contact Carlos 0718240834.
Yeah! Kurugu shukara kasha kurugu kungu. Bendi la koli meni kamika kutu. Meni shikani nesa matu masutu. Karibia chapto noni pigia mamutu. Zungu shia wendo, zungu shia wa.
Katana kupenda na bado na amini siwezi kukutenda Kila day bana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza Kukutex panda nolekua ni mablanda Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda Ulinipenda mi, ata kulikwa jana Ata ulize mi, siwezi kukukana Ulinipenda vile toki manga chapo dondo Wakati sinado nikibishana na kamongo Tony ukipita na maboy, wana dance Nazidi kuwa landa ndo iweze kuwa pain Siwezi kukupima we, siyo mama pima Ita
itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Bazi lako limeniko mikakudu. Limenishika nine sama tumasudu. Karibia chaptono nipige mamundu.
Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Mtakanya na wendo, takanya raga. Takanya na wendo, takanya raga. Takanya na wendo, takanya raga. Takanya na wendo, takanya raga.
I want your boy with a ghetto loving. It's not here that you say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime cheesy with your love, situezi. Niko standing poli pointi juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kuku fota fota tuka mambuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika venye clap wa. Wanarara
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Bendi lako limeniko mikakudu. Limenishika nine sama tumasudu. Karibia chaptono nipige mamundu.
Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga.
Ntakanya na wendo, ntakanya
raga. Ala, kwani we ningeweso kidomo. Ala, usha niletea tumudomo. Ala, nilikuteka kimangoto. Nathani ni vajo, kumbe niliokota poko. Akili lia gwembe selipenda dudu. Naka dry start siapatiwe mudu. Naka nalia kutu siapatiwe munju.
Sasa ex, chani uwa. Akisauti ya kubwana adi unimaliza. Ikiza Ibiza, mama mapiza. Baridi ya priza, suna majira. Mapunyeto sasa akikara kuingiza. Suna penda, Tony, kani sina, Tony, kani sina,
Basi cheza na dudu, cheza na dudu. Baby cheza na dudu, place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby kula marungu. Mina taka ni kukembe mama, kuna vile unanipa tamaa. Wacha nishike jegi yako kwa mate. Ntainyonya tukifika poba.
Niko na mamili, itakina mili. Wakamputach mwili, na wapewe mbili. Nikicheki madem na geuka mikafiri. Si siri, no surrender mi albashiri. Msupa soba, na minko maji. Achangu sengoza pia kuwe maji. Ashala liye shoulder, nepiga roo safi. Mkono ndani ya troza rungu shaji chaji. Kwamba na umbanga kanabi. Lakini nikipewa na ipiga kama ji. Watoto tunahesabu ABC. Msupa takisonga amekuma tukwa D.
Basi cheza na dudu. Cheza na dudu. Baby cheza na dudu. Place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu.
DJ Carlos in the mix.
Aya basi rererere. Kila mtu rererere. Aya basi rererere. Kila mtu rererere.
Kwara kwara. Shika jama vela. Sina story feeling up ujue misi dela. Na kani ndonga. Apo pana kani ndonga. Ura kani changa. Chama jume changa. Chana juni changa. Natetema kakitamba. Buda jama odi bana nivisanga. Tumuteke kwa kitanda. Akiaribu sana buda sinidanda. Akisema ninakada. Jama vela apa sunajua baba. Utapigo fimbo hadi kimbo. Hadi ushike dimbo jama diplo. Na ufinye finye weki nginye. Ni the boss ndani hadi kifo. Akileta chingri ni nabiko. Na ujue bana hapa siko. Akisema bana ni mamito. Na matoi bana ni madildo.
Vanilla flavor. Vanilla flavor. Vanilla. Kila mtu re 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 re. Aya basi re 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 re.
kuwa ni kiangong. Niko rada na si karama jong ah. Niko club aki dance kwa his song. Mkuru weng nikiba niko mandom ah. Cheki vile tungeus amejipa. Tunasere hadi tu saa sita. Ako rieng tu rada ya mapiza. Cheki vile nikiwasha ni maiza. Cheki vile tu niko marizla. Niko moja ni saa sita. Wacha zako twende iza. Cheki buda ni maiza. Vile nakam ni makila. Site kila nikikata.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Vanilla, flavor, vanilla, flavor, vanilla, flavor.
Aya basi re 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 re, kila mtu re 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 re. Aya basi re 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 re, kila mtu re 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 re.
Pia ni talanta pito bijuo kirudi tunakungoja sopako wa kwanza kau kijua huyu ndo wangu wa saba mimi kijana toka gedo ngwai na mapesa za sadaka nile nyanya ngwai angali samatio jana moshi na mbona nikiwasha fagi mura jeta moshi tigana na fagi we mwagi nezo makali mjaze kwa hizo matangi tigana na fagi we mwagi nezo makali mjaze kwa hizo matangi
haya basi ririririre. Kila mtu re 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 re. Aya basi re 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 re. Kila mtu re 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 re. All of a sudden I'm any blessed to nana. All of a sudden I'm any checky nana. All of a sudden I'm any bless me, checky, bless me, checky, bless me nana. Party after party tuna party tu kwa hao. Ata wakodi na wana party tu kwa hao. Wana tatisha kwa hao. Natambua Mungu tu ndiyo baba lao.
Loka ngwari lazima nipige sala. Juu ya mali nitolewa na maulana. Better days nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sa godi kama pasi nizidisha maombi hata kwa sit. Kasi songi na mbogi mina juwa tanilinda nkiwa nae sikosi
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless I na mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao.
Tangu kitambo ulinipenda. Ukanivumilia, ukanijenga. Maisha iki nipiganga chenga. January to forever mindo member Nieshe nitakase nibariki. Staki maisha ya kutafutanga kiki. Nare nare pila kiburiti. Holy Ghost fire unarauka kwenye kiti
Blessing shower sa God wendio dawa. Niki blender wezi kuni nawa. Daddy umeni bless umeni visha mavazi. Nobody can test a father you mishaja. Jaja kuko tuko seti. Jaja jaja kuko tuko seti. Bila wewe jo haiwezi. Siku ya kiyama staki iwe kesi. Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless I na mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao.
My even though Kenya kuna low cast. Uli ni blessed tuka change my past. Sezi kakusau ata nikiva. Na December mi usile yu abash. First time miss yezi misjudge. Unajua jaja utakachi. Na ukikachi utafanya nkose cash.
Master utanipata kwa chacha. Master uwezi nipata na shash. Kwa Christ yo pia kuna bash.
Mtakunywa damu ya Yesu.
Mana bad man since I was born. Jesus the real don don don. Nina Musa pia sisi ni magang. Kwa Christ pia sisi ni magang. Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless I na mto yako kwa hao. Tuna sifu kwa hao.
Siku da honda rona duda hasi. Kwa dani ni hao.
Tuna sifu kwa hao.
DJ Carlos
DJ Carlos in the mix.
Para aina aina mere tarang dunda ni tu da tu da tarang dunda aina mere tarang dunda ni tu da tu da tarang dunda aina mere tarang dunda ni tu da tu da tarang dunda aina mere tarang dunda ni tu da tu da tarang dunda dunda.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.